Ocha, where you at? Wanangu inabidi tujichange, hela kaitoshi inabidi tujipange. Mjini tuwe makini kumejama afande. Leo Ijumaa tukidakwa paka Monday. Mina wanangu tuko sober, tunataka tukapae you one time. Tuende zetu tukavuke boda, tumepanga kusafiri tu one time. Mina wanangu tuna vibe. Usiombe tufungue mziki kwenye gari, kila siku tuko tuna fly. Passport imejaa mihuri hatari.
All night long tunasafiri, tuna this is how we go. Tunasafiri tu all night long, tunasafiri tuna this is how we go. Tunasafiri tu
mida ya kuhama time zone. Flight mode utonipata kwenye phone. Kama kuna issue na itaji tuzisort, niambie kabla sijafika airport. Mkiwa kwa safari ni party, sioni hata message. Nikitua nitafuta info, kama unanidai usijali. Soon nitarudi, safari sio kifo. Oe, mina wanangu tuko sober, tunataka tukapae you one time. Tuende zetu tukavuke boda, tumepanga kusafiri tu one time. Mina wanangu tuna vibe. Usiombe tufungue mziki kwenye gari, kila siku tuko tuna fly. Passport imejaa mihuri hatari.
All night long tunasafiri, tuna this is how we go. Tunasafiri tu all night long, tunasafiri, tuna this is how we go.